akepụchinwa onwe netilọrọzinvite n'ịbụ onye nke m ogbebibenozuligbo sabenu nwa chi na-emelọfụ n'ime ben cosmetics na superstars na bauchi chief francis abunonu ezi ihe ọgwụrigbo fezi n'ivite na gazie yo na-eji ike eme okonkwo akụbeze ka na-akpọ ịbụ onye nke m chivuluwisi okeke egbetonda wan ọbamishi n'ịbụ onye nke m dirigori ọnụchukwu ịgachukwu ezi nwanne m bịakene osekọ wọd wid ezi nwa n'ịbụ onye nke m chivi manelu kegbu damfulani ezigugo chukwu osumenyi osiri ara gburugburu paradise hotels ndị ọma n'ịbụ onye nke m chivu sabasi nume ezi ka onye nwara ome na ọsụ menyi n'ịbụ onye nke m chivu ọgọsi n'okoli idu ezi udo n'ihi ala obodo mmalụ mma duru ohi mmiri bịa chiemanụ mananye narịta oskan international limited aka na alụ oche dị mma nsesibre na agbatụ dara ọdịnala maka ọfụtụ n'ịbụ onye nke m chivu kristian ume akụ na-edozi obi ọbịhide na nsere ịbụ onye nke m ịnụ okeke emezi ibe nwembi onye ọma n'ịbụ onye nke m mgbaba na umehi buru onye ọma david oreke umehi buru obezi n'ivite n'ịbụ onye nke m eze nweta ezi n'ivite chivu francis nwafuli ibe ya udeze hilary ugoji ambasado n'ịbụ onye nke m chivu moses nnamdi nnadi akụ nne wa n'ọbụ nnewi n'ịbụ onye nke m chivu joseph nwibe ya bụ ugo wa n'ọfọsụ menyi o oyimo n'ịbụ onye nke m chivu banadi enyi nwa omenibezi n'ivite n'ịbụ onye nke m honorable prince ijilunu igwe nna m enyi ọsụ menyi n'ịbụ onye nke m chivu payosi chukwu emeka okwenne isi nwoga ume mara chukwu na ọsụ menyi n'ịbụ onye nke m chivu ibe anya ọdawuru unity buru edi ndị ọma anyị kọnta ọgbara ife ga na nwanne n'ịbụ onye nke m.